Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jamwaali moɗon, enen gone mbiyete alkamisaare sappo e goho lewru mai hitaande 2023 yamde jeenayi yetteke kaykay e jaajuma ley laamu Bambara mawnde. Ousmane Niane Boulde kabaruji ɗo kani Kanté to ɓoggi janɗe to ko ɓuri himɓe ujunaji sappo e joyo woni ɓe ñaw pewri woni e muɓɓen ley Mali, walde malinkoɓe haɓotoɓe e pewri ana darta e laamu o darano fagas haɓgole o ñaw. Ndungu waran nadde illa law hikka agence nationale de Mali météo hokki o kabaru eɓe darta e himɓe gattana koye muɓen hakkilo ley o wakkati. Haɓugol margal dow tawagal ley Mali donke ande ɗiɗon ɓe nations unis darti saria kertat ɓame fa o golle sakke. Ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade tijo tamani. Ko ɓuri himɓe ujunaji sappo e joyon woni ɓe ñaw pewri woni e muɓɓen ley Mali, hooreɓe centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose hokki haalika haala ɓe coltivide nokku maɓɓe o ana bisima ko ɓuri himɓe ujunero ley hitande fou. Ka noon ɓe himɓe ana kasindini darannagol kantingol ley ni wonno ko yambina alalbaare keñen ñalom afrique keƴanaɗo haɓugol e ñaw pewri ley Mali. Walde malinkoɓe humaniɓe haɓude o ñaw ana wullito laamu o waɗa e hakkillo dow haɓugol ñaw haɓugol heɓugol sembe o ñaw. Faɓidireɗen faamu keɗen sita sidiɓe e Ali Cissé.
Leydi Mali nde temdere fou sappo e ɗiɗon yimɓe ana sawi ñaw ko noddirte pewri. Lewi dogotoro mi andume kabaru o ñaw, lewi kanko Boubacara Ali Touré hoorejo nde dogotorore haɓanne o ñaw. O holliti o giddi on nokku uddita hitande fou jama ko sawi o ñaw ɓuuri ɓeydade.
Hitande hikka ko ɓuuri ñawɓe pewri ujunere mi juɓɓi, rowande ujunere temeɗe joyi mi gonno. Lebbi tati arande hitande 2023 ɗi tam mi juɓɓi ke ko yettoto temeɗe nayyi. Ñalawma hande o adaɗum ñawɓe ana ɓuuri ujunere temeɗe joyyi, eɓe kaani hayɓeede wakkati fuu ɗum.
Lewi fedde humnina haɓugol o ñaw pewri le leydi Mali, ɓeɗe wondi e fiide dabiriji famutude jamaare fuu kuteji ko wawi heɓede ley o ñaw. Fatumata Tugula kañum goto e hooreɓe nde fedde.
Nde landina jooɗa haala hakkunde amen e guuɓe rewɓe fa yetto sukaɓe, miɗe kaala haala muɗum le radio ŋaji fa yetto ele télé. Yalla malinkoɓe ana heɓa faamu fewde ñaw o, ɓe anda ɗum wiide oɗon ñaw yo gonga omo wondi wadde bonanda
miccitunde. Wi ñawnugo ngol ñaw pewri ana tiiɗi fa hannden le dotoroje meɗen nde, saabu hitande fou o ñaw ɓuuri heɓde semme yaade. Caggal muɗum dotoren ko anden o ñawɗu ana famɗi, ɓene tewtoro laamu o fa hannden moƴƴina nokkuje fa heewa ko faabata haɓde ngol ñaw.
Sakiraɓe ɗi kabaruji faɗono andoɗo mbawi hude dow bembe ande ɗe dohe laamen facebook kañe compte twitter. Fedde huminiɓe yawara ɗo ni transporteur en fuɗɗi murtere golle alkamisaare hannden kandi wadde balɗe tati eɓe darta fedde joyine ardine le gollide conseil malien de transporteur CMTR. E wi nde fedde bureau CMTR gonɗo hannden o walda e sariya kasen, saabi laamu makko timmi ko ɓooyi joni. Murtuɓe golle ɓe ana darta mobilaji dottidoke hakkeji muɓɓen dow yawara yalla tiiɗallaji keɓeteɗi dow laawi ana timma. Margal dow tawagal ana hani wañade ley Mali, ɗum holliti Tomoya Abokata keƴaɗo haala kertaɗo bangal maccidako e Aliou Tine dunke ande bangal hakkeji himɓe ley Mali. Ɓe dunke ande ɗiɗon nations unis collectivide maccuɗako ana heddi ley Mali kaña e masibaji muɗum ana jokkini ɗo wadde torraji dow himɓe Mali jogaɓe eɓe darta e laamu o ɓama sariya kano haɗugol o golle. Fa ɓidirene faamu keɗɗen Ali Cissé.
Lewi dunke em margal le tawangal heɓi sembe sanne le hakkunde fa yettole saha leydi amen ndi ɓuri fuu Tombouctou gawo kañe kidal. Oɗo golle latike sababu egginde yimɓe hewɓe iwde e jonde mumen, ɓe ngala jikke feydu wirfade le nokkule to ɓe iwito, saabi eɓe mbawi masimbinede. Nam holitiri wiide dunke em ɗiɗom andanɓe kabaru majjum. Le région Kayito basiji cattuɗi latike sababu barminde yimɓe yogaɓe to egginde yogaɓe hoore iwde le galleji mumen. Ɗiɗo bonandaji fewde hakkeji ɓiɓɓe adama en gaɗeteɗi ele margal le tawangal ana wawi jukkede ele dewte sariyaji leydi amen ndi ga wana fuu. Nam holitiri wiide donki andanɗo kabaruji ɓiɗi ɗi hakkeji ɓiɓɓe adama en le fedde onude. O holiti wiide sariyawol jukkowgol margal le tawangal jaati hani ɓamede fewde yimɓelle fuu gaɗoɓe oɗo golle. Haya ko ɗum tawa fuu ɓeɗo yimɓelle ɗiɗom ka holiti wiide jukkugol yimɓelle hewɓe kulita ɓe wiide waɗi bonandaji fewde hakkeji ɓiɓɓe adama en ele margal le tawangal ele cour d' assise gadɗo le laamu kayi weli yonki mumen sanne
fedde se en deasa humnede hakkeji yimɓe le mali holliti wiide gikke mawɗo ana wodi dow ɓamugol lasaria haɗugol golle le mali e wi hoorejo nde fedde agi bouboire nde dabere ana wodi le sariyaji ɗi cnt warata wotude keɗe ko wi alima yatara do faccitago sita sidiɓe
Nous avons fait beaucoup de recommandations pertinentes.
Mi holliti hakkileji yogaji hande bamede le talkur ko noddete avant provision. Miɗe mila laamu koɓe leydi jaɓin hakkile amin hollitaɗi sammi mi jantido kabaruji waregol yimɓe kan e maccuɗaw e nandal muɗum le nu talkur kesu ko noddirte projet de loi mais mati laamu on jaɓini ɗi hakkileji hollitaɗi saɓe holliti wi sere en waran joƴƴine to laamu koɓe laamu hakkunde radio yalla golleji bonɗi fuu ko naari bangal wadde maccuɗa ko le leydi ana haaɓe neɗɗo fuu yaaɗo e muɗum tongueten to laamu honene leɗɗe kadanɗe wattano misali leydi Mauritanie leydi Niger et leydi Sénégal
le Niger et le Sénégal
en jaram bayangara do yamde jena jabbure silmaaji jeego gendi dani ley commune kende hebi cuudi le kolla kesi yodom golle foundation tandana classe uji tati be nyibi be ngatti kake ko jawdi mudon ana buri milioji debbe e jitti sefa ko hunumita nyande alka nyande jeddi lewru mendu sukabe le kolbe e sarabe sukabe le kolbe kanyafa kana ko be onku ana belti o golle anni ko kajaada amen gondo bayangara adama jigi ba hebi nendo faccitango alisi se sita sidwe
yido chuuri classiji kesi waran latal sababu e juude sukabe jangude no wodiri garibu sigipili kany wonto directeur école
les enfants
sukabe ana joodi non le danki wattine me tawmen jangina be non wattine me moddini me harbi tammi darni jandene menega huna fe hewta amen le sutum janginta ton le o watti
en bonne condition
le wi Moussa Tembeni ardi do waldene be noddirta tandana le leede amen di fana odo golle woni muynande ngendi nokkula to sukabe mu en way jangude fa gasa
la fondation
fondation heftu amen ga projet fe goto yimbe jodbe gennodirte dani kany won ko wad imadraji yalla me hebi ndu sur l'école tiagam mudum menen pe yimbe amen dokkondiri juude itti kalsi so ngal gollal wada
de la communauté
maire commune o do woni kanko kande garibu yal koyka o yetti sanne o do golle mo holiti wiide darna mudum ana momni sanne le commune o fayo tole ngeni dani
o dabiri fiado ana moƴƴi sanne sabule ñolman handen yogaɓe ko heewi hannen jaɓinayyi jawde sukaɓe rewɓe kan e worɓe fou le cuuɗi lekkolɗi saabe wartudeɓe dewle ley kan e firgol meɓɓe yaha nokkuji yogaji
ɓeyɗade ɗiɗo classeji tati ɗiɓe muƴinana fa gassi suudu lekkol ndu heeɓi ñegeje tati bureau goto fa yetto magasin to ɓe mbawi resude kulle mabɓe millioji capannayyi jetti sefa saɗɗa golle o waari ɗon ko adama jigiba heɓani studio tamani iwde bajangara
fuɗɗugol ndungu jawgu gol e taadgol mon timmude jukkinde farratiji nyawuji andomali ndungu ngarowo nadde o de tobbe woni de horebe agence nationale de meteorologie mali koliti nyande jene lewru mendu be koliti don le ko be noddi bato hollitinde jabuji ko wawi wadde le ndungu o le ngalla kawrital be koliti wiide do hono himbe be koliti hono himbe kani wadde fa keba denago e toboji en zan trawre hawri o bato anni ko binen do faccitango sita sidibe alisi
le nungu hikka kammuji hewdi ana doma le wi jibirila air bonkana mayga kany wo directeur général fede noddirten agence nationale de mali météo
il est attendu
hikka ne ka kammu o ana doma sanni ndungu o waran fuddude law o timmata lawdum jiangarojam warde le hendu hewan sanni wulara chattune mi ngoni le mudum ana wawi boyde seeda kanyindu so wana dun ka tobongo waran fa gasa ndiyam ilam du sanni
bon normal
tiagal kutedi matedin horebe fede météo ana tewtra jamare futtino watta hakile hore mudum misal yimbe jodbe bangi ilali e nanan mudun jabate fatmata sango kanyon directrice des applications météorologiques
mina samia yama nungu hitane hikka waram fuddude law kamu o hewa sanne dum yimbe an hani tewtude kulle nidude ndiyam sanne de mbawi so kamu bawlido amen do fuddore ndungu keni kan e gidali mawdi ana mate hen sanne hitane hikka de ndungu o homo fu an hani wadde ko wawi lana rena ko juji
fa handen horebe fedde meteo holliti waram famtina jama du kabaruji tobo e nanal mudum le watti waro
zoom sir handen ana fawido donna be mobilaji hebe nangobe laayu bam ko di tidallaji hedi be kebata fa be jereden fam ani kronika acita jarahma wane do faccita ko sita sidibe
ani e watti fu le genni bam ko ne winna do mobilaji yogaji attention nouvelle conductrice won watna hakile o yo kodde do gon mobile ga ana tidi yaaduni winna do mobilaji di wodbe doginta jama an lamdo hore mudun wi yalla roben tan wonko ekitinto do gon gon mobile na gaddo e tabede fu yogabe wattata hakile do okabaru ko winnete ciagal mobilaji di roben doginta ku heewi e yimbe be wowa dogonen mobile berde mi ana tadja sanne do dogon gol do dati mawdi din sakku watti fu jama an buti do labi din hunde fu burnawde kasim wi watti so mobile ana nyifa jungu mabbe do labi din o watti annana jama ana wada sonere tan ben hala sun a wawa dogonde mobile ima yeso amen med heppi sun a andi a wawa dogonde mobile hunde watta do dati mawdi dungu nanta yogabe ana kala gaddo e tawede fu yogabe ne foti heppurre tew tan peccirta jamaare jabbo ga honan yimbe wirta non sedan sedan tan hunko kulle adna fu yirta wattina hakkile hakkilon yimbe kesbe e dongo mobilaji ndo tatidin
sakirabe andon wiide gal journal e kabaruji studio tamani goddi fu do mbaa hebude do application studio tamani fa bamon o application do mbaa nabude do play store kanye e google play store do kadde di kabaruji beta ko kedde heda do e seeda yewtere magga santi de waran jukkininde wassalam le mali arewbe hewbe jibinirta ciagalla oppugol docteur en cultivité ko sabbe binta don yo sabbe tidallaji kebitedi le hamilako e wi mabbe nanno fa debbo nanno dimo o reno kanye e bingel mudon don sabbe binta wadde gol oppugol na ko heble ciud docteur di kay alhalaji mudon ana kewi le sud docteur sister fa ko min tata bobamako e cultivité na rewbe jibinobe ciagalla ko wete cesarien don oppugol jeyfa temere jena e chapande joy le hitande 2020 fa bedre en fam e yewtere kalen hala e cella don mag sante lali tangara wani en kedena alisis e sita sedebe
Fatoumata Koulibaly yo suka dembo gondo san o beeni chugalel chagal oppugol sabi ima daraji mako yottaade ciudi dogotoroji di wakati no haamini ne dogotoro embe hebi landinde mo faagasa fewde oppugol gol
j'étais transféré
min be waddi kan den doctoror mi fuddi ke nyawnaade chagal moddo doctor holli kan biddo tan ana momni sanne mi waawa jippunde mo be nabbe kan doctoror wonde kasin mi wadi saisiren ton le nyolman handen mi samti fa wodi sat mi de waayi yaade sena sena mi de tewtor homo fu tinno jokka tati dibi doctor holli titan watti haamila ana mudde cellal meda
pour ta santé wa
tufugol suka auto modja nadu utidigol mako yo yoga e sababuji ko yoppata ginecologue embe doni docteur embe oppude fa yaltina suko non holitiri wida saudatu tal o ginecologue de sud docteurore commune jeyobo district bamako do
quand le travail est difficile
golal amen ana nawi san sabi watti soni wala ni me anta hono non nyaw o sifiri sume fudda nyawnde dun sabi samoji attawan rewbe hamulbe baddum en leliraki ne wodiri yogabe jippina atta suko on koyde mudum wardata so on sin on jippina jommu non suko ana waawi hebde nawalaji yogaji hono nawala koyde nanan mudum ko timanta fe so a wadde hajjile hen nadda fuma annadde golleji so yoppama jippina hono be rewbe ana waawi hewtine jommu torraji goddi kasin
yoro sodo beenugol chagal oppugol golbe noddirta cesarien ana yubbeto nga doktoro en be holiti wiide adadu ko fedde oms holiti wiide fati jabbe ka be goddi yottaade dum be holiti wiide oppugol gol dum mere mere wadirtele nuko nga be bi nyaw njiado e debbo o ko walda e nyawu oppugongol kanko e hore dardo tohim docteur Boubacar Bacili e docteur Kumani do challal rewbele kaminbe yorosoto
au premier trimestre de
lebitati arandireji hitane 2020 me hebi wadde saison ko yata chapande jene e joyon ga rawnen chapande jiddi e tata me hebi wadde le genni yorosoga le hitane 2021 me waymi wadde saison ko yata teme tati e nogay le hitane 2020 ga fa handen ko fedde OMS teftan me hewte dum tofon sa be holliti wi saison ana ja parle temner fu joy ma sappo joy li hitane jippun go neddo e cesarien to menenga yoroso buudu fe goddo yobtaka hen
tout est gratuit
arande le fina tawa rewbele kamin be atawam rewbele nayebe andan be sanne ko woni beengu hayban no dum en de nyaloma hande one dum fuddi majjude e juude kanko Musa Bala Balo dunke andan do fina tawa seguto takude rewbele nayebe sera de nyaloma hande o yo goto e sababuji beengu chagal oppugol golbe noddirta cesarien o holiti wiide arande debbo kamin ɗo won kulle yogaji ɗi hanano wadde.
Aran noon rewɓe hamuluɓe hono neye en le gelle wonko heɓata ɓe fanden mabɓe e jippunde yogaɓe mabɓe ana tewdiɓe cafaji hono leɗɗe e nandan muɗum gañol man hannden ɗo fo acci ɗo saabi hannden so kulleji hewɗi antun yimɓe yegguiɗ ɗum hannden hunde fof naari bangal hamelago mi famintintake hunde fuɗu mum kasi ɗo saabi mene ɗum e ɓilta koyɗa me e muɗum.
micintinde tan wiide oppugol ngol ɗum woni césarienne o mere mere waɗirtede cuuɗi dugotoji fouro waɗi ila 2005 fay so fana oppugol ngol fa rena yonkiji waɗira won rewɓelle ɗaloɓe aduna ley hem saabi yuppugol mum en ƴiƴam fa ƴaɓɓito fanɗugol mum en ƴiƴam kañe ko nandi muɗum.